studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
kala kede do studio tamani o do sa yo sakke ma do usman di ka halante kabaruji gondi do di yudu maison de la presse le bamako gani kante darani anto boggi jande to yalbere mondo oro waddani nyaaw ko buri temede ko buri chapane jeego jetton e jeego neddo do sesko on odu heewa bawde fede odo kabar non ardibe commune on dardi lam o noto ko yaawi ana buri sukabe temen didon be sara dum en soldat sena golla be lam heddibe le wolde be lam o warata daranade batu ministre en yontere jabbine de batu ministre en yontere de bami kaado anniya batu gawo do ndenaagu e kawral yimbe du tidima kikida ko handen yo batu kawrintindo yimbe fa pamra yo di ngoni sambe kabaruji di men yogani on bismillah mal do studio tamene yalbere mondo oro kabar mudun yaral taggal mayde ana wondi e wadde sabe njoyon iwi le gure do nde do yalbere buri fu nawde ngotnaabe commune onon ngadi noddang feede laami be fa noto ko yaawi kadan hem mamadou samba seew
ebi ngotnaabe be gilla kabar woydan gure hultama der commune mondoro fa hunde huncanaga hore bangal jamaare nde hultama wiide kabar on ya fufna tiida yaade der gure de to tigila tun wuro ngo yalbere nde yotti mudun hultama wiide tapane jetto en jeego mo ngoni nyawbe seskom odun gollata nyawbe hobbe wobbe nan der gure nay yanga saju duna e kanye urulal tema lami be commune o cultivide ko buru tema dro keddige hen e wi mabbe sababu mudun no yobatte wayde denagu der wuddu leedindi gollude nedda ku kanye dogotrombe tabata fiyade der dido nokuji di batte wayde denagu dum woni ko holliti ngotanabe be e le communique ministre humaninde cellal hokki adi nelde tonno dogotro en woni be kala ko woni kabaru wayde ngure der dedo gure de ministre humaninde cellal misel hamala sidibe tiwide dabariji na gondi huncenede hore min gondi huncende hore hejo golle go balde temede didi fay boyta dum non min puddan golleji di non ko holliti fa hande michel hamala sidibe e wi mako ngodo hejo golle latto sababu dabariji di hotelaji ndarnuko o mo hani yaade to mondoro tun nyande aldimare ne
ledde ngureji e kaake ko buri miloji noga e juri sefa woni ko OMS hokki nana wi hore mudun non yo ballugu notade ko yaawi kasindine yimbe commune mondo oro kango docteur yawo kanajo theodore olonto kejado OMS li malido wonko haade asetu kante keddana hem mamadou samsew
l'OMS a
OMS hokki dedo tafaje wonande ujnan sappo yimbe le lebitati idi mbara miloji noga e juri kalti sefa do tafaje lulubdi antibiotique antipalus anti jahirique e kanye kaki goldirdi guddi batta semine suudi dowotoro mutti e sebu yalla e mbawa hinnade jamarande e gube e kanye ngombe e dido nokuji di sabi andon nyaw o so wari subata ko mo heewi fuf nanga kala be ndede nakki kabar mudum heba nyaw o denno wala le jawal de fufu nuko fedde OMS hokki dedo tafaje de
l'OMS a fait ce don
kala kabaruji mali di jiddan hebde do studio tamani on dan hono numero 7701 5801 do WhatsApp 7701 5801 do WhatsApp sukaɓe temedde ɗiɗi e capanɗe jeego en tato soldat en samɓe walde kañum e capantato en joyo golloɓe golloɓe laamu heddiɓe walde ɓeeɗu woni ko laamu o warata daranade batu ministre en ɓami kaɗo anniya nanno jande mabɓe fuu leydi ndi ɓaman almusaɗɗa muɗum kanko hammadun konate o ministre hinne yurmande e haɓugol e saɗɗa wonko haalde imirana kiidu mayga keɗɗen hen ousmane ñaali buuli
sariyaji ɓamama dow alkadara sukaɓe ɗiɗon heɗum woni hakkeji sukaɓe ɓe gon hakke faɓede ɗe cuka ko mabɓe faɗoɓe jotti hayeɓen fa hoto faɓugol mabɓe ngol hatta ɓe daranete bangal cellal bangal jande ɓe daranete sini sara mabɓe mbawa daranade mabɓe dow hokkude ɓe guure holtindeɓe e kayɓete ana wawi tawede koɓe kasindini fuu ɓe keɓa ɓen sukaɓe hertaɓe sara mumɓen keddaki daranete tatteji fuu ko hani fuu ɓe gaɗanete faɗoɓe jotti kayaku mabɓe le jande mabɓe ɓe daranete faɓede ɓe cuɓoto jandeji ɗi ɓe jiiɗi wadde ɓe jokkinde faɓede faɗoɓe tili jande mabɓe ɗum ana holla wide yoga mabɓe daranete faɗo duuɓi mumɓe keɓɓinoga e joyi
Batu kada lakune janyali do denagu e pamral yimbe ana wonda gawo puddade mudun wadi yeso ministre lamarde leddi kanyi hagitere lamu doka dum jati hore yak mudun amireen hore be dina hewbe le region o fawarde region ngaji goddi fu kawri e batu o mo ministre darani almusada mudun den o batu tilima kikida ko o tilere kedu hono golle golleji pelle kede ko mohamed cisse hebeni en ko kenge ko le facitango usman nyali buli e mamad samseko
ngal kawrital ana wondi e wadde le wattu mo wayde deejere wodi le sahal e wuddu leejindi humni be fina tawa sahangal wajib do mu ben wadde imadara yalla jam ana hebe dum wonno ko horejo songan ko be musa suma mayga holitivide
le cheferi traditionnel suni amir embe totta matte dengal ngal be handi siki wala be darato erdaade mabbe be kinnoto kala celaji sinuji di bangal imadaraaji tawangal derno kala ko woni kawruce to tundra hakilaji kaldal la tofaba kambe amir embe fawde e jalinyi
amiri en finatawa inde ande hembe bamako ana godani gal kawrital e be ngada noddango e bandira mabbe be gawo ngada ko mbay fu do daranade hajuji leedi ndi kede ko yaya nyaare kejado galleji konno e bamako ko holliti wiide
ministre o jati memmi hala mudum joni winna fa fu njay e seraji di yamoro nde ben joginde dokkal alla denno ala hani nawtorden dum yalla dum nafa en ala hani tamam diran juude ngoda den kala ko ni kultinkobe kallon diran dum gonga do kalti alaji ngudugi
gal kawrital gondugal wadde gawa wadi balle sede ciagal ko mobel gotel tuga damal d'accordé barkan kejaro kertado nation jini do mali do wadi noddango fewde e jamarande hokkindire juude e mangal pade yalla humunibe wadde bonandaji anakabe mamad sali anadif
hono fuf ido ciagal din bawi mushine horande gawo ngalurande mu fuf mo andondiri taw fay goto andali fay goto was andudum wiide fratina wondi landinede eden kanid dum tamondire juude gotte mudu elen malinkobe fuf danta latare goto beedade meden jiraabe leedi malindi yalla eden kaba waybe be
holitinde wiide noddaabe kawra hen be region ngaji motti tumbudu menaka tawdeni kuchala kebay hawrde hen kawritangal ana hani timude handen wonako mamed lamin cisse hebni en juude gawo
hono hejaabe menaka e motti ka fu yo handen kebi yottaade fa ngadi juude e golleji batu o batu non tilima kikida ku mo gonden handen do Les quarts de finale basket worbe du African Bamako 2019 Mali yaltini Maroc yaltini Mali nana heedi rewbe ko be kebali duubi sappo jeena le leedi Thailand benka e hore njahi quarts de finale Coupe du monde fed Mali de wadi ko heddato e haalede sabe joni woni arande e fed Afrique yottade ton kedan Ousmane Niali Bouli fa bedra dem fam
gubal Mali gal bandira mabbe e Maroc be an gonno do mabbe le kawrtangal fu le timode carton arande je o egle Mali be anakawa sapo etati noga e go'o de mitan yotti nonde te be gonno chapande tati e go'o noga e jitti tobe tati wonno hakkunde mabbe non jukkiri carton tata boodu tobe chapande joyi e chapande nay e didi Maroc woni safahan tobe jetti woni hakkunde mabbe fa kawrtangal timmi mali runki yottade be maroc timmi niri tobe chapande jeegon e jenay mali chapande jeegon e go'o do metti fa bo tobe mali le on wattu goto le capital leedi Thailand rewbe fiobe ballon juribe mali ana gonno yaade yeso yottade 8e de finale coupe du monde equipe nay dubi sappo e jenay tagal ko be kawi leedi Lettonie tobe chapande jeegon e jeddi tobe chapande tati e nay dum yo hunde ko wawade ko mali wadi leedi afrique yottade dum e onoku le timmode kawrtangal rewbe fiobe ballon juudube mali be tuuday weli mubben min kaweke min gadi e bawd amen fu min ganyi min jeyi quart de finale dun ko arande dun yo hala sika kone kanko debbo fiobe ballon juudube mali o holiti wirdu e be jogi gikke lobbo yagol yasafa hande le ngal kawrital mali an haani fidude e leedi australie quart de finale aljumaare nogay e jeego lewru juliyendu
studio tamani yo fa ballamu leede suede danemark suisse e fedde leede europe
Hono faanda kabaruji region ngaji meden gawo tan ke ben faamu hono warbe didon do moto hono jogibe kaborde du pelli kenyan o jokolbe didon wonnobe do moto hakunde wuro zinda e marga don ben barmi fa sanne ana suudu handen dogotoro e on wattu du worbe wobbe jogibe kaborde chami e do durobe ben nannobe ndoddi e kolce temet jeegon ko heba en nande nan yo mer gabere jomatode e kolce joni woni labi nay ko dabaji ndugga les regions ke masina dulle habude e wade ngure godudo les communes kolongo o on commune e hore hebi toniji cappande joyi e jeenay gawri dum wadi kenge e jungo gouvernement nenno on balligo yo notade hono jamaaje de e angaruji togoji rowani di ngal dokkaldu ñamri faanda heedi ñamri ka hono mudun wadan le communage cercle climatina ifu nanna wattu ndungu o do gonden hande do heedi seguka liqi ciogu mudun beedema fa naawi na kilo mudun ana hakkune temel joy yaade temel jiddi e wi sebbe daana maayo go non yo naarude ndiyam de tinni cioguli idi e wi rewbe sottobe du yo wattu hono boccingol liqi du wonda kilo mudun e jabbade non yo temel nay yaade temel nay cappan joy wonno do do kaddu leedi do kabaruji kedde heedaade fa hande yotore maana yeso yen tawde ko waraani.